macho yetu ya kutana hapo mbona nikikugeukia nawe wageukia kwako mbona inanitocha hii lugha ya macho. If you don't care basi minifute hii tatu baby. Bari ya macho ifilisiduka sijiwezi wahimoshi moto ujalifuka. Ukiona pilau imeiva chini kuna makoko, usidharau maji machafu na yozima moto. Madevu konae, ulisema namba ya unae, mara unasoma na yeah. Baby, bari ya macho ifilisiduka sijiwezi, wahimoshi moto ujalifuka.